amaphakiza ntwana umzulu wasigombe sabapheni babo maqiniso ntangaza amashini undu kuzamambuka zimshaya ziyamqangalaza kola uwe emgangentshi eshaya into abendala ingede sithushi ngashaya intombi bakhalile abafana bafakwaza nabasifoka mzimento sebanjela uhliphi hliphi intombi zasengodini ziyamthanda futhi zimcela uthanda ubhukude kwesinengwenya iziba amaqeda aphumela ngaphesha engenamyoki amaqeda bahlabeka balomona avela amahlazi cofacofa lapho amantongomane emshinini ucofacofa enza ingomami bemnandi ngiyabonga amantongomane ucofe lapho shaka mnandi isikhindi sakho nawo solwazi lapho sasho kamnandi engomeni yami ngiyamnandi ingoma danke solwazi ngiyabonga hamba nomhlubu lo wegazi igoso lami ngilithatha le kubahuphe ngithi asihambe sheni lami soshaya ingoma ngiqabe yami ngapheko wena-ke mina ngake ngishiye ngaphandle ngizikhululekani ugangakani ushezi ngihamba nalo igoso lelinandi thatha mhlubu lo wegazi nansi ingoma
Yeah.